mas-uuliyiinta Australia ayaa ku baaqay deganaasho kadib fayruska Zika faafintiisa oo ku sii ballaaranaya waddamo badan, waxaana la sheegay ilaa iyo 30 dal inuu haleelay cudurkaasi. Kumanaan caruur ah oo ku dhashay dalka Brazil ayaa qaab jismiyeedkoodii aan caadi ahayn, sida madaxa oo aad u yar, waxaana lala xiriirinayaa fayruska Zika. Mas-uuliyiinta Australia ayaa xaqiijiyay in fayruska Zika uu soo gaaray Australia, waxaana ay sheegeen in waaxda caafimaadka gobolka New South Wales ay la tacaalayaan 2 kiis oo fayruskaasi ahi. Tanina waxa ay qayb ka tahay in ka badan 20 kiis oo la diiwaangeliyey ilaa Janaayo 2014, kuwaas oo kulligooda lala xiriiriya kuwa ka yimid dalka dibaddiisa. Fayruska Zika ayaa lala xiriiriyaa ciladaha lagu dhasho sida maskax dhacsan xilliga cunuga uu dhasho. In ka badan 4,000 oo caruur oo ku dhashay dalka Brazil ilaa iyo Oktoobar sanadkii lasoo dhaafay ayaa la aaminsan yahay inuu haleelay fayruska Zika. Hay-adda lanqeyrta cas ee Australia ayaa ku boorisay dadka dhiigga bixiya ee dhiigdeeqayaasha ahi inay sugaan ilaa 28 cisho haddii ay ka soo laabteen qaarkood waddamada lagu xiriirinayo inuu ka jiro fayruska Zika.
Blood safety is paramount for the blood service and while we're aware of Zika virus, fortunately the current deferral periods that apply to donors who have visited these countries still apply to those who have been to Zika prone countries, so we're confident that the deferral periods we have in place for existing mosquito borne viruses sufficiently cover the Zika virus.
Amaanka dhiigga waa u muhiim waaxda adeega dhiigga qaabilsan, iyadoo laga taxadirayo fayruska Zika. Nasiib wanaag deeq bixiyaasha dhiigga ee iyagu booqday waddamadaasi haya fayruska Zika inay hakiyaan deeqdooda. Professor John oo baraka ah jaamacadda Curtin ayaa sheegay in calaamadaha fayruska Zika lagu qaldi karo wax kale.
The symptoms of Zika are so similar to many other diseases that to be able to distinguish it, such a mild disease, from anything else would be very difficult, and I would suspect that in most instances, unless it's a very somewhat more severe than normal, they wouldn't pick it up. We would have to be much more alert than we probably are at present. And when I say alert, I mean GPs, if they see people with a fever or something, they should be more alert than they would normally. And if they do take a travel history and there's some evidence that they've been in South America, for instance, then they might think of doing a test. I would suspect that many instances will get the person will just recover before they even see a doctor.
Calaamadaha Zika lagu garto ayaa la mid ah calaamadaha cuduro kale oo badan, taas oo sababi karta in la isku qaldo, sida cudurada khafiifka ah. Intaa waxaa ka baxsan, aad bay u adag tahay in la ogaado. Waa in aad looga fajignaadaa marka loo eego cudurada caadiga ah ee dadka ku dhaca. Waxaa sidoo kale uu sheegay in GP-yadu ay iyaguna fajignaan weyn ay sameeyaan haddii ay arkaan qof qandho hayso, hana ka wareystaan haddii safar uu kaga yimid dalka dibaddiisa, gaar ahaan hadday soo mareen Koonfurta Ameerika. Midda kalena, ogsoonow qofka waa iska bogsoonaan karaa isagoo aan dhakhtar la kulmin. Professorka ayaa sidoo kale sheegay in tirada fayruska Zika ee soo gaaray Australia aad u yar tahay, isla markaana aad u kala fog yihiin xilliyada la helay.
We do have occasional cases of mosquitoes coming in from on aircraft, but it's not common, and it's unlikely to come in that way. It's most likely to come in through some infected person. It really depends where the virus comes in too. If it comes into Perth or Sydney or Melbourne, the chances are very, very slim. Slight risk, but only very slight, if the virus came in an infected person into Cairns, where we have an Aegypti mosquito, then there's a slight chance that there could be a transmission, but it's not very high.
Waxaa la arkaa kiisas la xiriira in kaneecadu ay soo raaci karto diyaaradaha, mana badna wayna dhici kartaa qaabkaasi, laakiin waxaa jira dad haya fayrus oo iyagu la soo duula. Haddii ay dadkaasi soo gaaraan magaalooyinka Sydney, Perth iyo Melbourne, fursadaha khatarta cudurkaasi aad bay u yaraanaysaa, halistoodana ma badno. Laakiin haddii qofkaasi uu tago dhanka Cairns oo ka tirsan Queensland, halkaas oo laga helo kaneecada loo yaqaan Aegypti mosquito, laga yaabaa in ay faafiso, laakiin khatarteedu ma noqonayso mid aad u sareysa. dhanka kalena ururka caafimaadka adduunka ee loo yaqaano WHO ayaa shaacisay in fayraska Zika uu yahay mid u baahan gargaar caalami ah. Horey waxaa galbeedka Afrika ugu dilaacay cudurka Ebola oo dilay in ka badan 10,000 oo qof.